wangu, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Lele 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 lo, oh oh mama, hasira za nini we wana? Hasira za nini we wana? Wataka kuniua bure baba, wataka kuniua bure baba. Wako hayuko, wangu hayuko, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Lele 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 lo, oh oh mama, hasira za nini we mwana? Hasira za nini we mwana? Wataka kuniua bure baba, wataka kuniua bure baba. Wewe una wako nyumbani na mimi na wangu nyumbani, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Nasema sina makosa we bwana, sina makosa we bwana.
Come on.